DutchMusafi.com.
No more friends, no bad mood. We come by his friends to enjoy muda hu. No more friends, no bad mood. We come by his friends to enjoy muda hu.
Mr. LG.
No more friends, Missy Takishida. No jangalie, kifupi sina muda. No more stress, kinibwaka haina shida. Nikunganganie, waniweka dia nida. Na hivyo vikodi kodi msinisumbue. Najichanga vyangu mjengo ni ununue. Keki kubwa kidogo, ili mradi npumue. Wacha nfosi fosi Mungu tundo fungue.
Kushindana mashindano, nisiwezi. Kupambana mapambano, nisiwezi. Eti kutwa marumbano, nisiwezi. Zangu dua na goti, na mwache mwenyezi. Kifupi no more stress.
Kifupi no more stress.